I don't know why. Oh, wavu volu nyenzi vanangi. Simanyi yobanzi nafuna senti. Okukola mfubo kola na yesifona. Chenevu zancho bandi kukulimu. Biempanga vyevi pangulu kukaiyi. Sirina wenganza na kiriza. Olo wavu nenda vika ninga muyayi. Emili munsaba na yesifona. Oline we muka kasanti mani Olubwa vone ndavika busa busa
Wengu kola wanyafana na utyo Vira tosani dena kuvira wano
Olumu na kungaba kubi Bamvuluze vuluze konze na liachi Nzenevi wabiensi katina vienenya Bili mpe wa muka manga sazi
Tewe mazanga munga ganda bafi
Tewe mazanga
Ulongo se mitima jamwe no mata ya dani virizi walongo sa mutima
Tebibe mazanga
Nino yansi Tebibe mazanga munga ganda wafi
Tebibe mazanga
Ulongo se mitima jamwe no mata ya dani virizi walongo sa mutima
Tebibe mazanga
Nse no kuzala nkutia nevu za vana soma vatia Bana soma vatia nga no kulia kwa lutalo Nse kanjila nindako Nanguvo mwama zima nchele medwa Munsinda vivanja basula ufamile zabu Nga sikuwa gala wabulanga chikola lwambela Bakuwecho sikisemba Muzale batono mubasome sabato Mubanga tosobu dela vili lava kulesa tete mubadu kaku
Bino yansi, tebibe mazanga munga ganda bafi
Tebibe mazanga
mu Mulongo se mitima jamwe no mata ya dani kilizi walongo sa mutima
Tebibe mazanga
Bino yansi, tebibe mazanga munga ganda bafi
Tebibe mazanga
mu Mulongo se mitima jamwe no mata ya dani kilizi walongo sa mutima
Bino vyemba imbira tulusi tole nze byantukako ebindi mbira ba mu bantu eyo gye mpita itambi kunganya nembi bayimbira mbabuse iki kyomanye mbuulirira nti tefa yonna omwavu ne we luba lukiiko tateesa ne waba byanditeeseza bizimba omwavu ne we kuba kuyimba tawulirwa ne waba amanyi bapulizenta nabo basente omwavu ne waba asaba butuuze asibibwako byatali okumulemya obutuuze olw'obwavu ne ndabika batubuusabuusa kanse tugoba mu site basimba mu bimuli tudde mu kyalo ebimuli byemuba mujjako omusolo bwe muvaawo mbonna eggwanga libanjibwa ssente mulowooze mutuleke tukole tununule eggwanga lyaffe
Bino byansi tebibe mazanga munga ganda bafe
Tebibe mazanga
Mulongoose mitima jamwe no mata ya dani kilizi walongoosa mutima
Getole simba busa
Ansi tebibe mazanga munga ganda bafe
Tebibe mazanga
Mulongoose mitima jamwe no mata ya dani kilizi walongoosa mutima
Getole simba busa The best